shape.
Semeni na kupemba kuti usaende. Kapena sembe suna ende. Ipiru mapyane fyalenga na jala nekalelo. Nizona katuli pamuche poi papaitana. Pakantu kangono nina kuleka watena chola noenda. Sini na samale mbau ya mene nina kamba. Ndipo sini za ibala umushe wako koma chini baba.
Siba kutipeni kamba ulimu maja ya mamu na wise.
Sembeleze na ntawi jila ya kubweze la mamu moyo wanaine. Ninga titepini mose mfuna kunkala na iwe.
Oh my, I wish you could take me back. Wipe away me tears and take me back to the times we had. When we kiss and caress only ignite. Take a walk around the town, the first inviter. It's been a long time since she gone away. Somebody tell she gone so far away. Wherever you are, girl, you always stay by me mind. Day by me mind, day by me mind. If I had a second chance, I swear I would treat you right. I swear I would give you none but love.
Ipo sini za iwala umushe wako koma chini baba.
Siba kutipeni kamba ulimu manja ya mamu na wise.
Semeleze na ntawi jila ya kubweze la mamu moyo wanaine. Ninga titepiri mose. Ipo sini za iwala umushe wako koma chini baba.
Siba kutipeni kamba ulimu manja ya mamu na wise.
Wherever you are, girl, you always there by me mind, there by me mind, there by me mind. If I had a second chance, I swear I would treat you right. I swear I would give you none but love.
Ndipo sini za iwala umushe wako koma chini baba.
Siba kutipeni kamba ulimu manja ya mamu na wise.
Ndipo sini za iwala umushe wako koma chini baba.
Siba kutipeni kamba ulimu manja ya mamu na wise.
Semeleze